e garki on en kettina habruji sukab umma tobe ko men gaddantar on jettire fu on mon halno on ni farda mamma hadda mi wondi aisa hammadu aisa foma
sey jantan farida irde habruji gaddan e sukab umma tor kettin tobe ngettire fu
jettire ayni men jahane on ton en difa men kalno on do kawral gadaado gon fodugo hakkilo sukab umma tobe do jonde jam de habaru fondino men jahane on ton en agades inde men kalanto on do cede kogal men kantina e ko men bor nyenye fujoji men ko cenninol bon Aisa asirini hettinago habaruji men diga difa na
ha bonira mi don hettini do dum enon dum halete
kawrinon no gada do gam fodugo hakillo sukabe do yaadu yeso burna mabbe
hawrini den do dama chak sukabe umma tor don to be gadda balla mabbe do jojjinde ja mawdo fedde de kabiru yawel halani banni men lawal bukar ko dum firti dengal fulfulde
l'objectif qui est visé
wona no tefeder hawrine de ni woni sukabe umma tore de gadda balla mu har ko darata wartirde hakillo fukki Etab bintinulmu. Hawrine dedu, wadan shetimari, mwene suruwa, geskeru, kabalewa ebusu. To wadifu, sukabe watobe, laso etatu esapo, garta, jokolbe esurubabe. Balle tatidu, hawrine de wadirti. Mide ngatadu tamude, kope gadda mbala mape, ode
region difa.
John Aise menja menkalno ondo fina tawaji.
Ha, banirao, imiti minana.
Sigile subaki dabo boto nijerfu, unko dubu ujinaje, iti ilaso, futamo don nyame idare du leydi Niger fu inna rejoingi je fu subata dabbo boddo gaddadum goddo e leru ut inna e jata e kantere sigile mabbe jeddi e leru novembre don de nyame aise mi andini a hokki inna mana
mimmi atama hunne fu hunne ono wodi hakkilo an sanne rewbe latobe dangare jonde jam e hakkilo fukkingo
banni me omo men goldata hawa mamma haldi hasan Abdullahi kawji do sigila on e
min gadi ni mabbitol e noddangal yaade e himbe fu yidi naata e tewterni en kabbaani ngar naata region fu min gadan non subagol burdo wadde on enda kambe be enda jettobe kambe ngarta fotta nyeme do enda to nyeme e hore mudum wadi ko timbe chapanna en jeegon ko windi ko e mudum en region to ko be kenni be binda faano wodi lawol non hokkoto darja ngari rewbe e leedi men di sen mi wi on do nyeme hebi himbe chapanna en jeegon ko watti inde mudum e tewterndi dun no holla ke sukabe umma tore no kenka en du konna no kolla yidde e do fi o enda
Hannon men kalir gettire wittine tewteru gadanu inniran tremplin do burbe wawde gimi ko hanti alal bittido
nannino aisa ala bittido ayni laso e goddo leru juin ford e julbe gimi in hokki tewteru deden semme mi annini aisa anani beldum hadde fijo godde habaru inni unko gaddan daime
Ele weltare maunde non woni ko gollal tewtergal enen timmi dum wonno ko ete tremplin sukabe umma tore wawbe dimi e bami ko hitande hikka dum du konda wadi dubi joyni ko dum wade gam faamude wawbe gollal gal enen heybe kasenda du konda walludebe le fi jimi di enen hitande hikka de enen ni neddo goto won ko hokka bar jaari wana taton ko wono hokke dum enen Alain Franklin goto e ardibe wadde odo batu
fadda min fecci didde bedi jimi di min dara min gollido goto min gada album burdo jimi on kam min gadanta album on
ya un son ou bien quatre
mari jallo keddo mbar jaru ndi o wi dunu fuduno o mo watti gikki e majjum e sanne
ça me fait vraiment
illa ko natumi der tew tewru ko jimi e bomi ko gattumi yeso woni mi heba jamaako lamdo muyi hoki kan jamaako
et voilà dieu a voulu
almeida motal national latin nadama kan du war fotta e battu jodda kalen hakkude mudu natu e tewterndi endan o wi mo nodda yaade rewbe kayno ngatta hen endan gikke sanne
sembin inde rewbe nata golle de gande en dari ni handen do der leedi meden yimobe rewbe duuda
sanne na pas beaucoup de femmes au Niger qui font la musique
tremplin on endan ni e lata ke l'école sa bwadan lebbi jetati hitande fu sukabe endan no jangine e do fi jimi leedi Niger
Jemmin jahane on ton e agades inna sukabe umma tobe worbe ibe boyto do ko won cede kogal ko dudinibe sanne han ko yarinta ujinaji hemre yago million goto
ha bannira hunne o ko wodi on fanino amma anni bawol o hana ko nafanta en no wakkati o en min kettino ko banni men lildo me ani se karim ko dum firti dengal fulfulde
duudugol ceede dewgal Agadez kam waddi ko sukaaɓe ummatore heewɓe sigiliiɓe faa waɗa dewgal eɗum laatini ɗum en saɗorma sanne
de goonga ɗo Agadez ceede dewgal ɗuuɗani sukaaɓe ummatore ujunaaji hemre yahde million golle amin ɗeɗum mbaawa gaɗi min kawri ceede ɗe fuu ndenne miɗen gatta daade yahde inniraaɓe surbaaɓe ɓuuta eɓa minen ndu min
dewsawru
majjum wowi fiide kam ngam mi yaari ƴamruɗe am ujunaaji hemre saarooɓe ɓen mbiɓi 5 million komi wala
far maɓɓe kamɓe saroɓe ɓiɓɓe rewɓe ɓe mbi hono tiiɗgol ceede dewgal ɗe won nana e dow wakkati o endan e fillal ngurdam
c'est bien normal
doole noon min gatta ceede ɗuɗɗe gam leece no ƴaadi wali siyal ɗaŋaɗo on nani mo gaɗanta esa gorko on dow wakkati jongon sayde neɗɗo ñaami ñamani waɗi miɗo woodi ɓikkoye an dewoy nde hana mi lomi waddana mi
jaɓata
sukaɓe rewɓe woɓɓe komin landi ɗum en dow fi o endan nani kamɓe du koɓe noti
simo min joddoto e goran ndenne o wadda ko o woodi fuu min dewlodira
ogimmi
on baani ujune sappo woodi o wadda nde ni aɗa yiɗi gorko ba waddayi ceede ƴamirɗo wuuro mum a jaɓan dewli kay e giiɗe am nde ni aɗa yiɗi gorko no handi wi'e ceede ƴamirɗe ɗen ɗuuɗa dey nde ni gorko on no woodi bawɗe ɗe waddi million gacco gon fuu woni wala
hoorejo sa wara sukaaɓe ummatore région mo Agadez Abdourahmane Kouta kanka wona no waɗa jamiroje yaade e sukaɓeɓe kañum e saaroɓe muɗum en fou
je pense que les jeunes doivent
miɗo miilo ko sukaɓe ummatore leydi Niger no kaani paama ko gollal fuugal ɓe keeɗi e golla gollal kayrni ɗinta neɗɗum saaroɓe du no kaani anda ko dewlinde sukaɓe mum en rewɓe kam ɓuuri nafude ɓe kaden du hisinaɓe jeenu sukaɓe rewɓe ɓe e ko nandi ɗumnol ceeɗe dewgal ɗe du no limte nder ko woni no wadda
bonondaji
sukaɓe gonɗon laatiɓe no jiɗi kaen ka kokka ceeɗe ɗuɗɗe gam wadde dewgal mum en ɗum ɗon no haɓɓa hoore hono bandiraɓe maɓɓe ɓe jogaki ɓe endan yiɗɓe tawi waɗi noɓe gatni
baw koni waɗini no wodi laabi adaɗe kam moƴƴintingo laabi dewgal nder région o joni sa min naata nder fijo coñonol ɓalli
ɗiɗaɓo kosini hawrinne pelle fijoji coñinol ɓonnu ko niger jibril hima hamidou haali atalata o dow inne ñalane capanɗe jeɗɗi ɗiɗaɓe ko olympique ndermum mo holli ko kosini iɗon gollira pelle fijoji coñinol ɓonnu
nonnon bannira o watti dane yahde imma himɓe fuu tawaɓe nder filla fijoji coñinol ɓalli ɗin ɗen ko watta potal tawama caka himɓe ɓe ɗo tano talkuru charte olympique golliral e laabi kawjiɗi filla fedde kosini
hallotor bal tonɗen Angleterre Liverpool ñaami jarorgal alarba bittiɗo dow Manchester City 2-1 ele joɓi 3 ko wayriɓe e ñaama jarorgal ɗon men kentani on habaruji ko sukaɓe ummatoɓe o mbawi heɓugo men dow laayi RTL 3-5.